kukkiriza okuba omwana naye atula linnya lyo Yesu kwegayirira mu nseera otondeko kubula waliwo abaweddemu amaanyi olw'ebizibu eby'enseeno Yesu golokoka jangu onyweze nkusaba omwoyo omutukuvu n'omusaayi gwa Yesu
Mama. mukama opamani unorugendo ruwafu weni notamula nseno sema kwega yore tamula nage unorugendo ruwafu lurimune mbure zeni no kufuna saba mukama opamani.